kala muno muchalo tulapita muntu umwakosa amatungo ayo tupita mulesa ala tulwila tulombe kulilesa tuchetekela tina tupela twitwishika pantu lesa ena ala pela
kulomba
Tuchetekele ipwe
Tuchetekele atina
tungata tuchetekele
Tungata tuchetekele kwa labanga marimbi
Pakulomba ipwe
Pakulomba kulilesa
Tuchetekele ipwe
Tuchetekele atina tungata
tuchetekele
Tungata tuchetekele kwa labanga marimbi
Ayaya vane
Ayaya konse konse
kukwe
la ule
Ayaya vane
Pakulomba kulilesa
Tuchetekele
atina tungata
tuchetekele
twalabanga marimbi
Pakulomba
Tuchetekele
ipwe
Tuchetekele atina
tungata
tuchetekele twalabanga marimbi
Ayaya vane
Ayaya konse konse kukwe la ule Ponce ufo mwela ulea
Ikwali baba mubantu Uvala lomba kulilesa Ilelo bala tushikapa kulomba kulilesa Ikwali baba mubantu Uvala lomba kulilesa Lelo bala tushikapa kulomba kulilesa
Ulesa lelanda
Abantu bamusango
Taba file ukuta
Taba file ukuta
Ativa la pokelela
Ativa la pokelela Chiri chose
Ole sale landa
abantu bamusango
taba file ukuta
bafile ukuta
ativa la pokelela
ativa la pokelela chiri chonse kulilesa
abantu bamusango uyu Utaba file ukutontonkanya Ativa la pokelela chiri chonse kulilesa
Ule sale landa
Abantu wa musango
uyu Utaba file ukutaba
file
Ativa la pokelela
Ativa la pokelela chiri chonse kulilesa
Ule sale landa
Abantu wa musango uyu
Utaba file ukutaba
file
Ativa la pokelela
Ativa la pokelela chiri chonse kulilesa
Oh, yeah.
la pela ona pari Abraham o ena la pala ona pali loti o ena la luila.